Zito. Yeah, yeah. Zito. Got my sauce, mean the sauce, mean the boss, mean the. Lazima remote na tenje soon as it can. Upenda kwanda uba lakini nduthi ni fast. Leta kwanze kyo ni itote kwanze pige flash. Dije kochezi goza tunajimaliza kwa bash. Ukijileta kwangu si lazima siyo mash. Mukwagan mekudi, mukwagan mekukrash. Uskinanza na mwanzo na waachia walash. Situlisha nge future tumewacha wako fast. Tuele ati dance kijandia gari yoni town. Shapati wa mic, bona ten wanze kushout. Sindyo bado ta trend, atifani juu ya cloud. Unabonga kwanza sana, kaweza ni shut your mouth. Ski me run, with some good stories when you're gonna clash. No ski wako na door, ni wasupu waki blush. Nimekanya kia stash, watu break waki wa bash. They thought they saw me coming, but I left them on a flash. Tuele Otero, ski adiku kinyesha. Sezi tembea na umbrella, musken kako amiro jumini. Otero, ski adiku kinyesha. Sezi tembea na umbrella, musken kako amiro jumini. Otero, 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 Otero.
Kemoda, 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 kemo, kemoda. Kemoda, 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 kemo, kemoda. Kemoda, 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 kemo, kemoda.
Boka doba. Nanganganganga na kuingiza box machura. Minan box mandula, idawe zote nindula. Otero, juu yangu nasikia ulienda ushago. Tuki drop, zero gravity, doba inabaki top. Vimoda, kat kubambi unezenda nje ya boda. Vimoda, nikiwa mless, ngen pattern mekopa. Dokoma, chemba chuma planyo lina na kopa. Manyongin mechanga changa intole ingine moja. Sogotei backstage jwali daimini wa wave. Kanina mambo na wewe mina kutreski. Nikanyaga na nanukisha mindo the shit. Main stage solo backstage tupo come to show. Na kwa gun memeza ro chochen kupigye mao. Wild boss kona zero na ni wa rasfa o. Tunabolju yao mao singi box ya maho. Si wangu soye si x triangle through kwa bro.
Jumini Otero.
Ski adi kukinyesha. Sezi tembia na umbrella musken kako amero. Jumini Otero. Ski adi kukinyesha. Sezi tembia na umbrella musken kako amero. Jumini Otero, 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 Otero. Ski adi kukinyesha. Sezi tembea na umbrella musken kako amero jumini. Otero, ski adi kukinyesha. Sezi tembea na umbrella musken kako amero jumini. Otero, Otero.